bubble made it.
Yeah. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Tuko kwenye 170, tumepiga pini pisa mjini. Pull up in a Lamborghini, Swezi sawa tulikuwa maskini. Shorty anataka nini? Au shingoni madini? Nimetoka zangu Swahilini. Seven niko Nyamwezini. Tasema Usain Bolt navo kimbiza. Eto na mwita kidoti mjanja wa Sinza. Amekuja kaji koki nkamo mbeskiza. Tuko na ratiba zetu nanganganiza. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi.
Sukasa, mchumba nataka kuflex na mimi. Indo au viwanja. Satisfaction guarantee.
Na kujapo ningo je, vabla koli sipote. Ni AYD everyday, leo ndo mansi ne mare.
Kwanza na kona ulivapoa, mimi na cheese. Unywele zigo hips, good tam, baka na heels. Siku tam tam, pom pom, flex na mi. Oda nojo takale uko na monster, monster, flex.
Shorty anataka kuflex, shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex, shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi.
Shorty anataka kuflex
na mimi.
Cheke kwanza livotoka sexy. Shorty anataka kuflex
na mimi.
Na mimi niko ndani mejiseti. Shorty anataka kuflex
na mimi.
Shorty anataka kuflex
na mimi.
Shorty anataka kuflex
na mimi.
Flex na mimi.
Na mimi.